you rotate.
Young man of you rotate.
Samba salt in a carrot.
Samba salt in a carrot.
Okota iwe kecho meka sokota finuka kidogo inogesh. Zungusha finuka finduka keuka nikupe
mwako
ulengesh. Kata kiuno shake your body kana umbo tusema sanchi alete. Kipigo cha kimwa kinyo
makinyo makinyo makinyo.
Mechi zangu zina draw
sina draw.
Wait, mama leo nataka isafishie rungungu. Wait, yani pata shika paka waje wazungu. Kata kiuno check your body
kana umbo
tusema sanchi
I'm